So I do call a genge wao ni milombo. Mazoea nafanya ni bonye niwe mdogo. Zile sehemu we used to go leo na dangwa yani upweke lona unaingia mtego.
Oh,
I'm gonna go to the bathroom.